Contra Beat. Tua, ngoma hapa sisi tunacha pa, gang kwenye genge tunawaka. Kuna watu hapa kama pa, dance na BK Mac Mike. Tua, ngoma hapa sisi tunacha pa, gang kwenye genge tunawaka. Kuna watu hapa kama pa, dance na BK Mac Mike. Sosu wa machose na msosi kama dogi, punge yake bigi na mkiki kama dongi. Girls ako heavy, cause amebeba nyama bigi kwenye mini. Ameshindwa kuwa mini kama mimi papa dani ete kama nimeweza kumumeza hadi akatema na kufanya bad shit. Ikaloa ametoa masa ute ute dhani Kenyan boy akiimba ngoma za mapenzi kitenze. Pana mimi ni nomino mshenze, sema kwa Filipino defense master Buda El Nino. Benzi mrenga endesha kwa mashimo, mashimo za mashori umri kama 40. Buda kuna story, simba kwenye pori, papa labu ngoma niko kwenye ngoma na marapo wanatamba sawa sawa. Ah, nimeenda
tua tua ngoma hapa sisi tunacha pa, gang kwenye genge tunawa. Kuna watu hapa kama pa, pa, Dennis na BK Mac Mike. Tua, ngoma hapa sisi tunacha pa, gang kwenye genge tunawaka. Kuna watu hapa kama pa, pa, Dennis na BK Mac Mike.
Washa iyo nare, niko mangwai, hakuna masihara, wakehara. Fanya zombo mwitu hadi za sungura, sugua sugua kitu soft kakipara. Gonga those drinks without blinks, don't stop there, cause nataka kumedi. Na see it you dead, you're not like everybody, sit like nobody. Na kusifia kato kodi, wewe lipia kodi. I remove my leather and sleep together. I wanna hold you better, don't care about the weather. We gonna fly without feathers and move in together. Kwenye giza sindu umeme, umeze uteme, tutapigisha kwa ukuta. Iyo haga bigi, ikiwa kwenye mini. Mrembo kauri laini, akiwa laisi ya mini. Bling bling, let's do some zing zing. I wanna see you tonight without lights, eating the forbidden fruit on that freaky freaky bed. I love you like a candy, nitakupaka magadi. Na kupenda, na kutaka, na kuitaji milele. Penzi limefika kilele, watu wapige kelele, so metoke chwele. But I hold close to my heart, I'll never let you go. We ni kelji na mizi, wana vile tunapendana. Hadi wanasema tumechizi. Nachafu hadi ngoma, nilipatana kalesa. Form yake kutesa, chana kina melisa. Songa mbele kabisa, ongeza namba tisa. Chungo sijo katisha. Snappy cat.
Tua, tua, ngoma hapa sisi tunacha pa, gang kwenye genge tunawa. Kuna watu hapa kama pa, pa, Dennis na BK Mac Mike. Tua, ngoma hapa sisi tunacha pa, gang kwenye genge tunawa. Kuna watu hapa kama pa, pa, Dennis na BK Mac Mike.
Mazinga, design imekam, ngoma ina flow. Gang kwenye genge tunapiga tumashom. Kinipata home, hizo ndo mina choma. Ngoma iko noma na maheta wanachoma. Hapa watajua basi mimi ni mnoma. Nimekam slow, of course ni washow. Vile mina katakata ngoma, mina chapa chapa pesa, mina pata pata heta na wakatakata. Kama vile takataka vile na wasaka saka moki kamu. Hapa hapa mimi ndio rapo wa bungoma. Buda boss, hapa haubambi. Gang tukiwaka basi hapa hautoki. Tunaroga roga kwenye beat na masharti. Nikishika mic ukiniona ni mangwai. Hapa kwenye gang basi jua tuko high. That's why nime come slow slow, but it's a flow flow. Vile mina tema vitu shua kama vile kitu sua. Kila ngoma nasugua, mia pana kusumbua. Gang, gang, ngoma sini gang. Wale, nje, zimebeba ngwai. Basenga.
Tua, tua, ngoma hapa sisi tunacha pa, gang kwenye genge tuna waka. Kuna watu hapa kama pa, pa, Dennis na BK Mac Mike. Tua, ngoma hapa sisi tunacha pa, gang kwenye genge tuna waka. Kuna watu hapa kama pa, pa, Dennis na BK Mac Mike. Ngoma hapa sisi tunacha pa, gang kwenye genge tuna waka. Kuna watu hapa kama pa, pa, Dennis na BK Mac Mike. Ngoma hapa sisi tunacha pa, gang kwenye genge tuna waka. Kuna watu hapa kama pa.